Yeah.
Ooh.
Beautiful.
Fox,
man. Sarafina.
Hey girl, you know.
Kwenye mapenzi kuna vingi unanidai.
Conscience.
Beautiful. Ujanja sina. Najupata toka kwako sijawahi. Unaniliza siku za baridi sikatai, bebe. Niyumana mina jitakidi ufurai.
Undisho
mapenzi ya dhati bila tambiko. Odari msafu mefunzwa miko. Ukiwa mbali na misima diko diko yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama. It's just your love.
Same time, loving you forever, girl. Me not change mine. Pretty face and the bumper, small waistline. Ring up on me finger, me not waste time.
Baby, you got me looking at us and thinking about you and me. I wanna love you properly.